shua au siboi. Uyu mwa mweupe za musi samalani pande la nutiala wizi boy. Yeah. From a planga